Ohne Scheuer, es ging nicht. Es ging nicht. Ohne Scheuer, es ging nicht. Es ging nicht. Ohne Scheuer, es ging nicht. Es ging nicht. Ohne Scheuer, es ging nicht. It's getting me. It's getting me. Show me how it's getting me. It's getting me. Show me how it's getting me. It's getting me. Show me how it's getting me. Kuza insizwe encane ethiwa uJoni Ncamalala uhambelana nayo esawodwa wena ungumaseko futhi uyaseka nangani yawuphelelwa eyawuphelelwa wena ngebathi uyaheta ungukuza insizwe encane ethiwa uJoni Ncamalala uhambelana nayo esawodwa wena ungumaseko futhi uyaseka nangani yawuphelelwa Uphelelwa wena bebathi uyaheta noma befika nginakuso uzobangena ngokanto owangayi noma befika nginakuso uzobangena ngokanto owangayi noma befika nginakuso uzobangena ngokanto owangayi Noma befika nginakuso Uzobangena ngokanto owangali Shone shaya is getting me It's getting me Shone shaya is getting me It's getting me Unkumbuza insizwe encane ethiwa uJoni Ncamalala Uhambelana nayo esawodwa wena ungumaseko futhi uyaseka nangani yawuphelelwa Eyawuphelelwa wena ebathi uyaheta
Jake manga Ulo que to a carona rile babo sa riponce mi la wana diri pelo zamino Oh 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 Itabe, itabe ne mucho ella Oba no li mala ma fanaba Yege li lunge kule sogai Nigela ni mi tonto e ni nigele ni Ai ni nigele ni Oba ni nigele
Oma de kuyang en akusu Uzobangena ngokanto owangayi noma befika nginakuso Uzobangena ngokanto owangayi noma befika nginakuso Uzobangena ngokanto owangayi noma befika nginakuso Uzobangena ngokanto owangayi Shone shaya is getting me It's getting me Shone shaya is getting me It's getting me Unkumbuza insizwe encane ethiwa uJoni Ncamalala Uhambelana nayo esawodwa wena ungumaseko futhi uyaseka nangani yawuphelelwa
Yeah, upelelo wena. Eba tuya heta.